Geto limevaa suti, geto limenyonga tai. Kwangu lete pesa kwa duli peleka hai.
Wawa wawa ye, wawa wawa ye, wawa wawa ye, wawa ye, wawa wawa.
Chini na sasa tuko juu, chini kutafuta pesa, pesa Mr. Blue. Hatulali tunakesha kanana, tumetoka kwenye kisa na tunanga. Kipengele kipigwa utacheza, ilala kwa chini putwa pesa. Kinondoni anasema mambo ya pesa, naitwa Mkadengwa na mechafua meza. Kwanza hard times sikate tamaa, kila good times sisahau njaa. Usifuge chuki mana haitosaidia, bora fuge mbwa atanesa kukulindia. Dunia pana mtu moja hawezi kuja, nesa kupendwa mazese sizo kikata. Mr. T1, Mr. T Tata, gonga dundo kama kengele ya kanisa.
Tumani na magani mengine siende.
What?
Sista pika hela hilo jinga tuchukie. Wakipika majumu ziba skio siwa skie. I say DDA don't trust anybody. Time for the Monday. Kwana mungsi lale. Kwana kuzi soma. Acha situ kese ba. Kuna tungi na madem paka mwisho ama ha. Kita choma. So muda wakushanga. Kamuna penda ram. Kwa nuwe na chapa.
Chesa sika nyange waya, cheso huko on fire. Yule mtoto na mjua mekua mtoto mbaya. His number one, hivi ndo na pa. His number one, ain't nobody can stop. Chesa sika nyange waya, cheso huko on fire. Yule mtoto na mjua mekua mtoto mbaya. Batman, watch out, watch out, watch out, watch out.
Phoenix.com.